Tekelo mufumu Yesu ushe kuchula na ulabu mumba iyo ibu kisha ana muchipingo talabile kulile sawakwe lo shamenso yove padia balubanda padia balubanda lintu Yesu afwile Cheteke la fiemuli lesa ove Paria palo panda Atile na chipua Paria palo panda Fionse alisenda Pumune filamba Yesu ale kwafu Nangu pite muku paka swamu mafia Is the way, truth and the lie. I am a fiole pita momune, they are not permanent. Lo shamesu yomi palia palupanda, bantu ye. Palia palupanda, lintu Yesu afwile. Amalele nefa, nama chushi. Chisi ule di la munei Lo shamezo yome kuli Yesu pantu palupanda Paria palupanda, lintu Yesu afwile Amalele nefa, nama chushi Nomba chisi Lo shamezo yome kuli Yesu pantu palupanda